Nazareno batizibwe mumaza manjo lokolewe awone kuyitibwa omuddu ofuko mwana
wekiriza
Nazareno batizibwe mumaza manjo lokolewe awone kuyitibwa omuddu ofuko mwana
wekiriza
Nazareno batizibwe mumaza manjo lokolewe awone kuyitibwa omuddu ofuko mwana okubatizwa kwa mazima wakunyika mumaza manji nozika ekibicho nozukira ngoli mucha abatizidwa yeka yava mchika chabadu nafuka omwana alindirira okugengeriza Nazareno batizibwe mumaza manji awone kuyitibwa omuddu ofuko mwana
wekiriza
Nazareno batizibwe mumaza manji awone kuyitibwa omuddu ofuko mwana
Ofuko mwana.